Chapan tete nai lawol der geej he.
Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe, amin calmina on e inde Allah jom jam o. Jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa lawol peewal ngol o lelningol, beele ina mbawa dañdude e makko jam celluɗo ha abada. Amin beltino feewi hande e no min mbawi artude jokkande on yewtere mon lawol peewal. E jangde men ɓennude, en jii no Allah dandirno Israa'iila en e maccungago mumen, rewni ɗum eno halkirno afɓe misirnaɓe fof. Kono o dandi afɓe Israa'iila en e maayde, sabu ƴiƴam dammuwol ɗam ɓe moddinno e dame galleji maɓɓe ɗam. Sabu Allah e hoore mum wiino, ƴiƴam ɗam ma won mantoode e dow galleji ɗi gonɗon ɗi. Mami yiɗam ƴiƴam mi rewa e dow mon, musiba o wasa hebde on. Hono noon e on jamma leƴƴi Israa'iila en fof jalti no Misira. E gonga on jamma ɓe jaltata Misira ko jamma weltare mawnde wonno. Ƴeewe tan hakke duuɓi 400 aɓe goni tumarankoɓe, hakke duuɓi kewɗi misirnaɓe ina lefta ɓe, ina tampina ɓe e liggeyaji musɗi. Kono joni ɓe keɓi koye maɓɓe. Ñande kewdandore nde Allah dandiɓe, ɓoggi maccungago maɓɓe taƴi. Joni ma Allah aynuɓe e jeerende he, haɓe jetto leydi Kanaan, leydi ndi ganduɗa ko Allah fotanno ɗum Ibrahima, Isaga e Yakuba gila ko ɓooyi. Kanaan ko leydi ndi Yakuba e ɓiɓɓe mum konno ko adi aɓe egga ɓe koɗoya leydi Misra beele hoddoyde e Yusufa. Hande noon ndin leydi wiyete ko Palestine walla Israa'iila. Joni noon ganni eɗon heɗade darol kawningol patugol eno Allah dandiri Israa'iila en e kono Firawuna. Ko ɓuri hewde e ko jangaten hande woni ko e tawreta e deftere fergonde e simore 14 he. Bindi ɗi mbi, Israa'iila en gummi Ramses pay Sukkot ko ɓe hedde 600,000 worɓe timmuɓe, so tawi rewɓe e sukaɓe ngala hen. Wodɓe hewɓe gummi ban yo ban janti e maɓɓe. Aɓe jogi kadi orle kewɗe gila e baali ha e beyi e nayi. Musa nawori ƴi Yusufa, sabu Yusufa wonanino ɓiɓɓe Israa'iila wi, Allah ma ar e mon nawon ƴiyam goɗɗitoɗo fof. Jomiraɗo o arduriɓe locol curki. Ñalawma locol curki ngol holla ɓe lawol, jamma ngol wonta foyre angol yeynanoɓe beele aɓe mbawa yaade. Ko ɗum waɗi ɓe mbawi yaade jamma e ñalawma fof. Ngol locol curki ittatake jamma e ñalawma fof. Jomiraɗo o wi Musa, wi Israa'iila en yo taro, ko e o nokku jippoto ɗon sara geej o. Firawuna ma wi faade e Israa'iila en, ɓe majji e nder leydi he, jeerendu uddiɓe. Mami tinnu hoore makko, ma o rew e mon. Kono no jogormi folirde mo kanko e kunu makko ni, ma addanam teddungal, ma misranaɓe gandu ko min woni jomiraɗo o. Israa'iila en mbaɗi noon. Lamɗo Misra haalana jaltugol leñol ngol. Nden tan ɓerde makko e ɓerde wakkilaɓe makko natti waade no mbayatno e leñol ngol ni. Ɓe mbi, holko mbaɗɗen? En mbaɗi ko buni, en guppi Israa'iila en jehi, en natti hutorade liggey maɓɓe. Firawuna haɓɓi wutir mum, nawi kuno mum. O ƴetti wutiraji 600 ɓurɗi moƴƴude. O ƴetti kadi ko heddi e wutiraji Misra ko. E dow wutiraji he fof ko haɓateɓe tan ngoni hen. Misranaɓe pucci e wutiraji Firawuna waɗɗiɓe mum, kono mum fof no fotiri abbi Israa'iila en jetti e mumen nde jofi e sara geji he. Firawuna en ɓattima, Israa'iila en coyniɓe, ji misirnaɓe ina gara caggal mumen. Israa'iila en kuli kulol mangol, ɓe goni e wullude aɓe nodda jomiraɗo o. Ɓe mbi Musa, mateginale ngala Misra saka aɗa sohla addude min e nder jeerende gam warde min. Holko jaltinanta min Misra? Wona ko ɗum min biyannoma Misra? Woppu min, min gollano misirnaɓe, sabu gollanade misirnaɓe ɓurani min ma yoyde e nder jeerende. Holko Israa'iila en biyatno? Ko waɗi ɓe dugdude? ko haribe wadde holare mabbe e jomirado bele Allah dandude be e maccu ngago wawa dandude be e kono Firawuna aha kay kono Israila en miijanoki dum sabu kulol mabbe mawnude geej ina wonno yeso mabbe caggal mabbe kono Firawuna nana ara ngam rutintabe walla warde be ni holno be mbawirta dadirte kedoden ko Musa winobe e ko Allah waranibe Musa wibe woto kule hay hunde ndeje jeewe faabu mo jomirado o jogori faabade on hande ngati misirnaabe be jiron hande be on gonta yitudu dumen ha abad jomirado o ma habar on tawa odon ndeji den jomirado o wi Musa kodi gulali ngoni wi Israila en yo nja an ummin sauruma fortu jungoma e dow geje feccitmo Israila en naata e hakkunde geje he e dow leydi jornde min mami tinnu koye misranaabe bele ina ndewa e mabbe naata kanyumen mami moñu Firawuna e wutiraaje mum e waddibe mum e kono mum fof no fotiri habe laato sababu darjam misranaabe ma ngandu ko min woni jomiraado malaika Allah gardinodo daaka Israila eno fay caggal lochol ciurki gardinongol ngol fay caggal kanyumne ngol fay hakkunde daaka misra o e mo Israila eno so jamma ari hen bangi e maggol nibirat hen bangi yayno ko dum wadi konuji di batondirani e der jamma he Musa forti jungo mum e dow geje he jomiraado o rutiniri geje o hendu funange ndu wuttiri fitina jamma o fof ndu seeki geje o diji de pecci Israila en naati e hakkunde geje he e dow leydi jornde diji de mbayno baleni jungo mabbe nyaamo e jungo mabbe nano misirnaabe diddibe pucci Firawuna e wutiraaji mum e waddibe mum fof naati e hakkunde geje he hedde wendogo jomiraado o jeewi kunu misirnaabe ngu e der lootol jeengol e ciurki he firti dum o itti mbegeji wutiraaji di o sattini yaadu mabbe misirnaabe ngoni e wiide dogen gati jomiraado o woni ko e jingande Israila en ina habbo en jomiraado o wi Musa fortu jungo ma e dow geje he bele diji de ina njoro e dow misranaabe wondude e wotiraaje mumen e waddibe mumen Musa fortu jungo mum e dow geje he e subaka he diji de puddi artude misranaabe ngoni e dogde haaji diji de ina batto dumen jomiraado o joride e dow mabbe diji de ngarti njoli wotiraaje di waddibe be wondude e konu Firawuna nar nongu e der geje he ina ridde Israila en ngu fof hay goto e mabbe dadani kono non tawi Israila en be kanyumen tacci gejo e dow leedi jornde dije de mbano kono baleni e sawndoji mabbe e o nyalawmo jomiraado o datndi Israila en e juude misirnaabe Israila en ji misirnaabe ina mayi e fongo geje he Israila en ji bawde de jomiraado o fayri e misirnaabe de be kuli jomiraado o be koli jomiraado o be koli kari Musa carwo mumo tan Musa e Israila en be jimani jomiraado o goldo jimol be mbi mi yimat jomiraado o sabu o yaltini daraja makko ko jomiraado o woni sembam woni fandare jimdam o wonti dandoram hono non be ngoni e yimde abe jetta Allah sabu dandore mawnde nde wadani be ne Mariama barum debbo Musa e Haruna etti mbaggu rewbe be fof ndewi e makko ina njima ina ngama Mariama wi njime jomiraado o sabu o holliri dalja makko o weddima nder geej puccu e soke mum bandiraabe ko dum woni daarol gongdungol patungol eno Allah feccirani Israila en geej holno mbawirten gasnirde jangde men hande gasnirtende ko e namnal bebngal hono ngal do hol bawnodo dandudu Israila en e kunu Firawuna bele abe bawno dandudu ko e mabbe en ji no geej o heedirno yeso mabbe kunu Firawuna ina ara caggal mabbe bele Israila en ina bawno dandudu ko e mumen bele abe bawno yornude geej o bele abe bawno dartade kunu Firawuna bele abe bawno dandudu ko e mabbe hol bawnodo dandude be jabolgol ko gotol ko Allah tan goto ko Allah tan wawno dandude be ko dum wonno Musa wiide be woto kule hay hunde ndeje jeewe faabu mo joomiraado o jogori faabaade on hande te kadi ko dum wadi nde be tacci geej o be ngoni e yimde abe biya ko joomiraado o woni sembam woni faanaare jimdam o wonti dandoram joomiraado e hoore mum laatinooma dandore mabbe Israa'iila en mbaawaano wadde hay huunde ngam dandude koye mumen e kono Firawuna hay huunde so wonaa rewde e laawol ngol Allah udditannooɓe ngol te caggal ɗum ɓe njetta Allah sabu ko dandiɓe e maayde ko banndiraaɓe heɗiiɓe Allah yiɗi ko yimɓe fof ngannda e wonde bani aadama en fof mbayi kono Israa'iila en ni no maɓɓe ni enenne en ngalaa hay yaakaare wootere dadde musiiba mawɗo jogordo jippaade e dow men ɗo e yeeso seeɗa so tawi Allah dandaani en heen ina waawi tawa geej alaa jeese men kono maayde e jeyngol nana ɗo Firawuna e kuɗo mum keedaani caggal men kono kalfaandi seytaani wondude e bakkaat men njiɗi ko halkude en haa abada hol baawɗo dandude bani aadama e ñaawoore Allah peewɗo ceniiɗo o hol baawɗo dandude bakkodinooɓe ɓe e jeyngol ngol ñifataa ngol hol baawɗo dandude neɗɗo e doole seytaani hol baawɗo dandude en e ɗum fof hol baawɗo naanude en aljanna ko Allah tan gooto ko Allah tan waawi dandude en neɗɗo jogaaki feere wonde waawnde dandude hoore mum ko ɗum bindi ɗi kaali mbii Allah dandiri on ko moƴƴere mum rewni ɗum e hoolaare mon ɗum yowitaaki e golle mon yowitii ko e dokke Allah dandoore mon wonaa njoɓdi golle mon mbele hay gooto ina waasa farnaade heen Allah keewɗo yurmeende o udditanii bani aadama en laawol dandoore mbele dandude ɗumen e doole seytaani e bakkaat e jeyngol Allah yiɗi ko dandude en e ñaawoore mum hulɓiniinde nde sumoore yimɓe kala maaya e bakkatuuji mumen kono Allah yiɗi ko ndewen e laawol dandoore ngol o udditani en ngol aan keɗiiɗo hannde mbele aɗa anndi laawol dandoore ngol Allah udditan ma mbele aɗa waawa dadde doole seytaani e njoɓdi bakkaat e kuugal jeyngol ngol mbele ngonɗaa ko e laawol peewal ngol Allah waɗi mbele mbaawa jokkondirde e mum haa abada ngol laawol ngol Allah addi yowitaaki e golle moƴƴe ɗe neɗɗo waawata waɗde walla e sarɗiiji diine sabu Allah haali wi'i dandoore mon wonaa njoɓdi golle mon mbele hay gooto ina waasa faarnaade heen holko woni laawol dandoore ngol Allah lelni ko laawol dandoowo ceniiɗo o ummiire dow asamaan maayi wuurti o ngam waɗande moƴƴere kala gonɗinɗo mo o itta ɗum e doole bakkaat wondude e kulol maayde bindi ceniiɗi ɗi kaali ko faati e on dandoowo jom baawɗi ɗi mbi'i hay gooto goɗɗo waawaa dandude ngati en tellinanaaka hay innde wonde wootere nde poɗɗen dandireede ko dandoowo o woni laawol ngol Allah lelni dandoowo o wi'i ko miin woni laawol ngol woni goonga o woni nguurndam ɗam e goonga moɗo wi'a on kala nanɗo konngolam gonɗin nelɗumi o heɓii nguurndam haa abada on fawetaaki kuugal iwii e maayde fayii e nguurndam aanon mbele a iwii e maayde a fayii e nguurndam ɗum noon banndiraaɓe on njaaraama e yewtere men aroore so Allah jaɓii ma en njii no Allah rokkirnoo Israa'iila en nguura e ndeer jeerende hee yo moƴƴere Allah won e mon te miijo ɗon e ko bindi ɗii kaali nde mbii Allah dandiri on ko moƴƴere mum rewni ɗum e hoolaare mon ɗum yowitaaki e golle mon yowitii ko e dokke Allah dandoore mon wonaa njoɓdi golle mon mbele hay gooto ina waasa faarnaade heen